but the rapid growth is visible.
Several notable achievements made in Kampala.
Rapidly growing middle class.
It's the first of its kind in Africa.
If Ugandans are to benefit from more developments like this, they'll have to keep the economy growing.
Mastermind in another. One production. A baby cool banter. Yeah. The city come. No loose in them bulam. When Mazi Funyan and Yuamu. Buna bulamu Tabu Sanga Babakenda Babu de Kawatsi Kamu. No loose in them bulam. When Mazi Funyan and Yuamu. Buna bulamu Tabu Sanga Babakenda Babu de Kawa. Well. Kosisinkana Kampala, n'emirimu tugikolera Kampala. Ekireta wenjawukana kululunkanira bye batatuyanira. Tebatya bayiwa n'omusayi, bannayuganda tweraza obukyayi. Ebyenfuna teribulwa musayi, ke tukubye guno nga tubamala kabanzi. Twandibadde bakabi nga tukolera wamunda yate tweska matayi. Ate nga tweyita batayi, ky'ovalaba bw'olumu mpowa n'ensirikamu. No losing them bulamu, when Mazi Funyan and Yuamu. Buna bulamu, Tabu Sanga Babakenda Babu de Kawatsi Kamu. No losing them bulamu, when Mazi Funyan and Yuamu. Buna bulamu, Tabu Sanga Babakenda Babu de Kawa. Chetugova to Chimani, Chetuli to Chimani. Chetudumira kumin to Yatu Tamani. Yatu Ogela Kobi de Yatu Mani. Nage Mazima Basinga Geva Tamani.
Ukwaga Kweni, na ukwa Uganda Jenimu. Kumpaliri zanzi jemu ufumu. Chituka katakoba na Uganda chechimu. Obutatunda nyafe Uganda.
Entasime bulajiwa. Bana Uganda tusanye tusimeko. Hakatona kaliwa kamugasonyo. Wetuba tukakoze sabia mugasela. Nolusi nembulamu. Bumanga funye nenkomao. Amazima. Ubanda twaga sanga wabagenda wagale kao. Sirikamu. Nolusi nembulamu. Bemanga funye nenkomao amazima. Kubanga twaga sanga wabagenda bagale kawa.
Ulinyirira dembe jutolinyirira dembe lyange. Mukazi woto kwata ku mukazi wange. Intalo z'obufumbo zisigale mu kisenge. Toyanika buzina bwaffe mbaseketereza.
Okwagala kwenina okwa Uganda gyendimu. Kwe nkumpaliriza nze gye mu buvumu.
Twebeherere mu bana Uganda kyekimu. Tukimalirize ku kalulu kali.
Well. Twasisinkana Kampala. N'emirimu tugikolera Kampala. Ekireta wenjawukana kululunkanira bye batatuyanira. Tebatya bayiwa n'omusayi. Bana Uganda tweraza obukyayi. Ebyenfuna teribulwa musayi. Ke tukubye guno nga tubamala kabanzi. Twandibadde bakabi nga tukolera wamunda yate tweska matayi. Ate nga tweyita batayi. Ky'ovalaba bw'olumu mpowa n'ensirikamu.
Omusayi tegugula mugaati. Asama soldier.